shirkaas haddaa kelimad yar ka yiraahdo, runtii shaksiyan anigu ma qabo sida loo fasiray iyo sida muxuu ahay dadku ay uga deerinayaan inuu shirkaasu fashil yahay. Shirkaasu waa tallaabtii ugu horreysay oo la qaaday wada xaajoodka iyo isfahamka. Cudurka intaan la daaweyn, horta cudurka in diagnosis lagu sameeyo ama baaritaan lagu sameeyo ayaa ugu horreysa. Waxaan ku kalsoonahay in arrimaha noo yaal iyo arrimaha aan ka wada shaqaynayno si saraaxa leh oo furan looga wada hadlay, insha allahu tacaala waxaan hubaa in la isku soo noqon doono, sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed meel uma kala socoto, dantu waa naga wada dhexaysaa, malaa'ig noo soo degaysaa uma jirto, xalkeedu annaga ayuuna sugaa haddaaho ama ha soo degdego. Marka inta arrimaha siyaasaddu ay meel ay iska fuuli doonaan, haddii shaqadii shicibka loo hayay waa inay socoto, waa in dadka amnigooda iyo dhaqaalahooda iyo noloshooda laga wada tashto sida muxuu ahay maamuladu ay isula xiriiraan. Annaga gaar ahaan sida aad uga warqabtaan, Puntland iyo Hirshabeelle waxaa ka dhexeeya ganacsi xoog leh, ganacsigaas oo runtii wanaag badanne muxuu ahay uu ka dhasho saameyn dhinaca amniga, dhinaca isu socodka, dhinaca muxuu in alle intii bulsha ay u baahneed oo dhan saameyn ku leh. Marka inaan fursadan uga faa'iidaysanno in arrimahaas heer wasiir, muxuu ahay wasiiradu way wada shaqeeyaan, wasiirada amniga, wasiirada maaliyadda, wasiirada cadaaladda.